First time when I saw you, nilitamani nikueleze how I feel. That was dream come true. Allow macho ni kukonyeze. Maybe you can feel. Asu moyo ungekuwa kitabu, ningefunua uone yaliyomo ndani. Mimi mwenzako napata tabu, sina furaha tatone. Nionege imani. Oh my Lord. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no. No, yeah. Kusema kweli mimi inaniumiza, inanimaliza. Maliza, inaniumiza, inanimaliza, nasijamaliza.
Babylon. Chibonge nimekuwa kimbao mbao, ghafla chui nimekuwa kinyau nyau, paka sijui nayosema nimesahau. Vita ya penzi imekuwa kama mau mau, nikiona sura na konda, nikiona chura na shindwa kubonga, na kuwa mburura maskini omba omba, kutwa na zurura kutuliza kidonda. Maumivu kama yangu anayo konde boy, namtuliza mwanangu au skonde boy. Macho yanaona yes, akili inasema no, atakukasia.
Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no, yeah. Kusema kweli mi inaniumiza, inanimaliza, nasijamaliza.